Iti yang chelega sentunga zeme. Maye, when I was fika like I asa susikin. Watu suka na like I am. Ang chelega sentunga zeme. When I was fika like I asa susikin. Watu suka na like I am. Kuzi jani manji. Sizwanga we like I am.
How she ain't a young person. Uzongeza njani ibuyile ya mnganwa nontozi abantu musukala nasesimo awusukaniye kubuka amantombi amane ngithe kubuka khehla kade sayiqala indima sayifusha lokoloko sisazoyifusha futhi koze kudinwe ngisho abangathanda kunjalo nama ikhito engayenza siyaphusha bafuthi mnganwa wonke maphena nyawo tosh shintsha shintsha
shintsha shintsha
How she?